ngā take o te tai tokerau.
E mihi ana ki a koutou e whakarongo mai nei ki ngā kawenga pūrongo atu i te whare kōrero o te hiku o te ika. E haere ake nei ko ngā take o te tai tokerau mo tēnei haora. Nā wātea me te māngai pāho te pūtea tau.
Ko ngā kaupapa matua mo te haora nei. Tuatahi ake e, kua whakawhiwhi a te mana ki te hauora o ngā puhi kia hakarewa kāinga ki ngā hāpuri whānui o te tai tokerau. Kā rua kai te mimiti haere ngā puna wai o ngā wāhi takutai ki te tai tokerau. Hei whakamatuake, hei te rā tapu, ka hui hui te marea ki te wharekaraki o Awanui, kia whakanui te pirihi Fran Hukianga, me tōna ekenga ki te tūranga o te Archdeacon.
Kua oti
i te ono o tihe mai hakawhiwhi a te mana ki te haura o ngā puhi hei tū hei ratonga kia hanga whare mō ngā hāpuri o te tai tokerau. Nā tai atu ki tēnei marama kai te timata ngā mahi kia tūtuki i tēnei kaupapa whakahirahira kia whakatū whare haumaru mō ngā whānau e noho nei. Anei a te reo pipua kai hakahaere matua me ana kōrero.
Ko tēnei kaupapa he mahinga mō tō tātou whānau ngā kāinga hau, ngā kāinga mahana mō ngā whānau. Nō te mea ko ngā pēpi e māwiwi ana. He tino hehi e tēnei mō rātou oranga i roto ngā puhi.
Ko ia te reo kōrero o te reo pupoa. Kei te mimiti haere ngā puna wai o ngā hāpuri wāhi takutai i nāia nei. E hara ko ngā puna wai o ngā taone nahinahi e noho mō rearea i ēnei rā. Atu i ngā tohutohu kua whakapātu pēnei ki kaiko he me kaitāia, kua whakawhiti ngā momo whakatūpato o rite ki etahi atu o ngā hāpuri i nāia nei. Kia mōhio rātou me whakaitingia tō tango hia i te wai mairaro i te papa. Anai a moko te pania kai kaunihira Māori me ana kōrero.
He piki raru tēnei tēmea te kato tō tātai rohe, tēnei raru ana i tēnei wā, me taku mōhio whitu nei ngā wāhi puna wai tata ki te waipai, e raru ana i tēnei wā. Me taku mōhio na i te maro ki haere o te whenua e kaha ke ana te tangotango mai te wai i ngā pona pēna, ana ko te raru anō pēna na kei maro ki haere, me miti haere ana te wai, ko te mataku kei tōtito te mai te wai kei roto i wēnei puna ana e kore rawe pai mo te inu.
Hei te rā tapu ka hui hui te marea ki te whare karakia o Awanui kia whakanuia i te pirihi a Fran Hukianga. Nā hei ko nei ko te kaupapa matua o te karakia ko tōna ekenga ki te tūranga o Archdeacon. He rā haka hirahira mōna mō te hāhi mihingare o te tai tokerau hoki. Ka kōkiri ai hei te waru karaka i te ata o te rā tapu. Ko wai ake ko pihopa te kītohi pīkāhu ka takina i te karakia.
Tēnō te tai tokerau.
Nō reira e te iwi, koea ngā kawenga pūrongo atu i te whare kōrero o te hiku o te ika. Mō te roanga ke o enei pakirehua hono atu ki tō tātou whare kōrero o te hiku ira NZ. Ko te aumihi Jones ahau mō te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Noho ora mai.
Anō reira e te motu, mā wāte, mā te reo, te whakamārama.
He mea.
Tau
tokona te māngai pāho.